ndiyathanda zikuze okanye iintlele zami, ndivuka ndicinga uba ndizokwenza njani ngengxaki zami, on other side ndicinga ubinga njani impilo yami. Please omathi ndiyathanda zikuze okanye iintlele zami, ndivuka ndicinga uba ndizokwenza njani ngengxaki zami, on other side ndicinga ubinga njani impilo yami. Please please
mayithi ndiyakubabaze ndinam ndiyathandaza, mayithi ndicela uncede isibanisa masikhanye bumnyama bunongamele, mayithi ngenelela mphelelwe ngamandla usathana udlala ngami, mayithi thethelela na umphelelwe ziplenzi thukelwe zintlela nalela tayikanye, ndinga ukubona usasa ndinga uya phambile nanengxaki zam kude kuvuleka amasango, mayithi thethelela mna kade ndakuthandaza.
Please, oh please, 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 oh please, please. Oh my tiny attendants, the goose of Canyon Telezam, and if you can think of Bans of Wins and Jungle Nagisam, you want others, I think the moving and Janin below Yami, please, oh please. Ndiyathanda zikuze okanye iintlela zami, ndivuka ndicinga uba ndizokwenza njani ngengxaki zami, on other side ndicinga ubinga njani impilo yami. Please, oh please.